Hey, San Melus, sikhohle into important kwena. Athi sikhulume. Baba, siphindile futhi. Siphilise omunye unyaka futhi. Silethe umsebenzi wakho phambi kwabantu bakho futhi. Sicela ubuhambe nawe baba lo msebenzi futhi. Bazokhuluma baba, abanye bazojabula futhi. Abanye bazocriticize futhi. Kodwa sobanqoba nje bakwenzekile unyaka odlilile futhi. Coba sibalile baba. Suvula amehlo nezandla zethu sisebenze nemlomo yethu ikhuluma into ezi-right. Futhi konke amakwenzeke ngentando yakho zishabala lezitha yehle inkemba yakho phezu kwabo. Futhi one more thing baba, kuye ngibabonayo nengingababoni abangifisela ukube bafanele ukuhlupheka umoya nomphefumulo kasikhombisa phezu kwamakhanda abo. Abangifisela ukuhle abafanele umbuso wezulu neyibusiso kasikhombisa phezu kwamakhanda abo ngoba bayikhohliwe imfihlo. Asculeke manje tsotsi.